TPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Jane Ansa oye! Nanga Mukito Mashini Bambo SG Secretary General Constituency yake sini madziwa kuti makhala chonji lero mkoyamba abwera atwa Mukito eti nanga paliso wina wali longwe sentu wanga make ineso ndiye ankhula ngati mfana yemwe naye sapo kugumula thanthwe mukudziwa inu eti ndinatenga masteni kuti ndizagwetse ndani profesa atakhala kuti komaka mwana kamene kakachokera kuti takabwereseni kuno anthu adziwe kuti ine ndi mtsogoleri kuti mudziwe kuti mtsogoleri ndi ndani amasula ana ndikunama ndiye kuli wina wake ku MPC akungonyoza teire kumanyoza munthu wamkulu zoona zimezi alibe nkhani zina zoyankhula ndiwauze kuti pa 16 apapa adziwe kokagwira ntchito APM akubwera TPP hoye TPP hoye profesa hoye nanga jeniasa kodi ipo timu yophunzira kuposa imeneyi taonani kwina kuseko profesa ni masewera nanga judge ni masewera nanga former inspector general wa polisi ni masewera mtunda wake ndikuti msonkhano usi wanga eti ebani ife timakonda kuyankhula ulemu wanu bwana SG maulemu ngoperekedwa kale ine monga mwana wang'ono ndinazichepesa ena onso azichepese m'malawi muno tikufuna mtendere rasta amaimira peace love and harmony tikamapita ku msonkhano let's have peace tikamaka vota tikakumbukire mavuto onse amene onaboliwe mbamanena posachidwa pawo chifukwa tsiku limene ndila judgment ndila chiweruzo